every damn production.
Yeah.
Bongamusic.com.
Timoji. Wanna know I got you. You know. Josh Black. TD Mafia. Yeah. Okay, let's go. Unifilela wukuzwa fela kwa makalo. Nako yale yene ni saenzi mwa manyando. No sazike niza kulini enzi mwa manyando. Kono everyday no nifanga fela tiago. Kosa vila eri nekele ni sinamari. Kono no niswedi kama zoya mabeli. No uziwa kuli one day kabalansa. Mane kutofita laka chenu ibalansa. Chole mami ninafanika kuswalelela. Nika kufalika kau fela zota vela. Kozi kiwe na fela yeni latile. Kusa kupuma kiwe na fela yeni ketile.
Baby my love, you when I need a tana. My baby, my love, you when I need talk wana. I would do anything for you. I would do anything for you, my baby. I would do anything for you.
Kukusia na taka na kuwe na wakapo sari nyindini kataka. Na peki we na wangana yani pepe zivana. We na kunisia nitina kona kuluvana. Jari malwa utwana si utweli wa muna. Wakona kukuvatela ape usiri muna. Unisepeni no skina besti kwa wana. Si utweli zeba kushonga waki mavotiana. Kona ani kushimbezi mari mwa mukotiana. Ni kuopele zipina beya ula tiavina. Kiwe na uli no siya kusana eni wona. Go wizi ka ufela we na beo sepena. Why wanna? Wana no simoji, let's go.
My baby, my love, you when I need talk wana. I would do anything for you. I would do anything for you, my baby. I would do anything for you.
Purchase your tracks today.
I would do anything for you, my baby.
Yo, Josh Park, TD Mafia. Wana no simoji, why wanna? Yeah, Samara Waiziva. Yeah, sai.
Gigi Pande Tune, Murder This.